kwanza na bahati so changa karata ama simbi sinyangalie uso. Hey, kamchezo sabuni ama kamkanda na kula zote mkopata kauli tuma nyanya.
Kini tingi unaingia mkenge kutuani mala mojo na kamato we.
Amina, Edina, Selina, Tina, Tina itama kolo tuwa uze sulaka lio kichina. Kamchezo, 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 kamchezo.
Lina baka chini baby girl.
Kamchezo.
Kundi na macho kwenye dola.
Kamchezo.
Bend down, boys.
Kamchezo.
Kamchezo.
Kamchezo bao, kamchezo kolo kolo siwezi. Cheza nao, siwezi kucheza solo.
Nikona cheza mziki, na cheza chipolo polo. Kamchezo kabaya kucheza na shem chichoro.
So kamchezo kabongoriti kujificha na kukwichi, kwichi, kwichi.
Amina, Edina, Selina, Tina, Tina itama kolo tuwa uze sulaka lio kichina.
Kamchezo, 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 kamchezo.
Lina baka chini baby girl.
Kamchezo.
Come Jesus,
bend down, boys.
Come Jesus,
come Jesus.
I ain't got my abyss, I'm free to lay. I ain't got my abyss, I'm free to lay. I ain't got my abyss, I'm free to lay. I ain't got my abyss, I'm free to lay.
I ain't got my abyss, I'm free to lay. I ain't got my abyss, I'm free to lay.